I am a young woman.
Oh, smite it, Salvo, my old Saltonu. A fear half a mato lalangi atoa. With Tom Fai, a ole mere tattoo ting up tear. E nisi vava ai mai mata wina se me ese yo mata taltanunga. Awa la mea mata taltanu yai, fasili mai ona mata ta watua lea. E yai mau fai mai awane I fato ilalo ina leleanga. Ai ia fato ilalo leleanga ilelelei. Le si mea tato te fefe ai, peso sala ete ai mele lalo langi. I'm a fine tattoo sweet, I'm fine on a liur point side, Madame Lama.
After I'm done,
I'm afraid to what to spa here, be it a telephone, and I'll tell my fine life. Found I look well longer. Now, I made it a fire sweet eye, my little long anina. Le anganga pa ia ile na aso atoa. Wa was a fino le atoa, se uo, se uso foi. Ma ele o te mamana ve ele matina. O te manatu, e me fai una o fai se ese senga.
I try to be.
Oh, so it's a five to pull fill and willow eyeing, and my mawale and hang about. Timana or your pale matto folly. Ola malu malu.
The temple as I can. I know the power of the temple.
Oh, till all a man, all a malu malu, my feeling won't fire in my way. O te iloa, o leo ile malu malu, pade mafou fau iai, e tau la ia tuailo o langa ia kiriso, le ma waila ma alosi ma le manasili. So sani te sawa ia kiriso, msauni ai oi avea masitina, ma leo langa pe amba vailo, tala vou.
I have a testimony.
He's a mole maule alofa o keriso.
I know.
O teiloa e alofa oia ia tea o ma. Ai ai pea oia I na moa o teiloa Yesu keriso lo faola. Sa mali oia moa o. E apa mai lava oia I taimi uma. Ma et saman tato fi filia apa ati a teia. Ola aia letu. Ua lava na I tato. Wow, what's the matter? It's a little. I fear if it's a totally little lang yatoa. Oh, to sell tone with a fama on him. Male, I'm your tone, no for mamma, Angalay, I'm your mamma. Oh, for fala to it too, or some molly maule to it, Amy Uma, or mea Uma, no fanga Uma. Tata sa illy mea mamma, matango fear, long lilea, mata lilea. Lo tato suye le la langi siya mea ma siya mea. O lea la sanga ma lea la sanga.
My dear young friends,
a uo talavo pele. O tou a fina lo tātou ta māwhalangi, o lea lofa ia te outou. O tou stupulanga filifilia. Whaftai atu lo tou sa ili e muli muli rifaola o Yesu Keriso. Whaftai lo tou taritonu. Whaftai mo mea iti malifatau vaa o lo outou faya ia ustaitasi. E wha malosia ia outou mori mau, mafsosoani au au natu isi. O outou orifa moe moe isa wa elu. O outou o se mamna mai lungo ni maunga. I atangia mai o outou o langa upumoni, o loo mawari tala lei Yesu Keriso. I avea I outou o se una inga mole lei, I o outou o langa ile neifonga ele. Matu te alofa ya te outou.